kila time na kuangalia usoni ma sio kama nuka usane na kusema ulivu mau nafanya ngozi kinina ingawa moyo hautaki uweke tena wazo kichwani linabii
kukoleza
inabibi vibayo kiniji
bembeleza
na isijui bembeleza utakata lafu miutanumiza kidesign na kuangalia usoni ma kuna signs ya kuita kumachoni ma kitu flani umefazi kumoyoni ma unachotaka ni anze mikusema hapo nafanya ni jone
nitashinda
hapo nafanya ntamke
nakupenda
ilo machojibu mdomoni ni tofaut na usemacho machoni we dada mi unanyumiza we dada sijamaliza uona katasimu please usikate ma
hey hey hello ma
Metawala rangi ya pinki kitu mbacho moyoni siridhiki nachokomba tu zaidi ya marafiki inajionesha machoni unafiki
tuge ya macho kwa sasa
nakata
taka tungeli kufika
mwafaka kwenye pato likujo mependeza kwenye peni ukanyomba mikucheza tuka dance na macho melegeza Ficha kukweleza
Meni maliza, mimi nina kweleza Nina kubembeleza, baby
Please, baby, girl
Mino natamka, we kukona nataka Chonge ana kwa ana, baby
Please, baby, girl
We dada, mi unanyumiza We dada, sija maliza Uona kata sim Please Usikate ma
Hey, hey, hello ma
Umenielewa mbona Umechelewa sana